Yesu niwe muzabibu kuri kandi natwe twese turamashami ishami ryose ritera imbuto data araricha karitwika ishami ryose ritera imbuto data araricha karitwika nkuko ishami ritabasha kwera ritagumye ku muzabibu waryo niko namwe mutabasha kwera nimu taguma muri Yesu ishami ryose ritera imbuto data araricha karitwika ishami ryose ritera imbuto data araricha karitwika Yesu ati nimuguma muri nje namagambo yanjye mukayagumya nimunsaba icyo mushaka cyose muzagihabwa ko mwizeye nimunsaba icyo mushaka cyose muzagihabwa ko mwizeye